Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zumangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zumangishilana. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Alikolana, buso wami, aukolana.